Maguja, maguja, maguja. Maguja, maguja, maguja.
Kwa kutona libulala na zari wabulala ukwa ukana kuwa nange. Ama soka ndi mungalo mami ya chanyo Roma na kuyari ya funye. Abana bayonka zama vena kagana. Nesabe chokulia chipsi chiko kama koloni. Ne mwoko musike akachiko katula. Chono mwano chukula china na vela wachang. Mami ya bakumia ziwe mbaka muzara. Genze kamula virira katina fuka mulala. Mfuku tukara gomuka watali narina ye. Abakula batoma suzo mbibara. Abada obucha watali na kuswa.
Maguja, maguja, maguja,
yeze.
Maguja, maguja, maguja,
yeze.
Maguja, maguja, maguja,
yeze.
Maguja, maguja, maguja,
yeze.
Baba yangu aliniambia hivyo. Sio kila mtu ni rafiki yako. Wasikuongope. Wanahitaji pesa zako tu. Hey, wanatulia vizuri. Lakini baada kupata wanabadilika. Wemba sina bampita murera. Wezi fuye nzingo visera. Tebali rumanya rono kera. Ngogendo kuwenja. Bali nzeru murono kera. Ngogendo kubara.
Maguja, maguja, maguja.
Yeze.
Maguja, maguja, maguja.
Yeze.
Maguja, maguja, maguja.
Yeze.
Aivo mucho wange. Ebyensi abita ya sigali la kulia sente. Wachi kuweba muwana. Bamu suta. Baby gane
wanga.
Without money them chase me farai.
Farai.
Got money them call me father.
Father.
Me no them wanna see my life so hard up. Me no live at night. Me a asla. Sina nkyoto we a clack clack.
We a clack clack.
Kuwa njuza basi unga Nijegeru aturera. Baba yanga liniambia hivyo.
Sio
kila mtu ni rafiki yako. Wasiku ongope. Wanahitaji pesa zako tu. Hey, wanatulia vizuri. Lakini baada kupata wanabadilika.
Maguja, maguja, maguja.
Big song.
Maguja, maguja, maguja.
I rule.
Zemba tade mwana.